ma isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna ukuba isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke Emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna ukuba isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emanisuke emanisuke bathi ngithule bazokhala mengidlule
ethola ukuthi nanoma nosikaboma egimi nawubani ashila bonke futhi akuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo ethola ukuthi lanoba nosikaboma egimi nawubani ashila bonke futhi akuphinde ubuza amanzi usena vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo
Sipela wangisukela naluthothela sokusithela bonise wena nonithusela ukanja songena basela ngoqeda angkoli sipela wangisukela naluthothela sokusithela bonise wena nonithusela Nanguchavagana, Useboni Malenin, a participant in the polo. Ain't Telama, Kutala Buzuja, sometimes a fool in the polo. Nanguchavagana, Useboni Malenin, a participant in the polo. Ain't Telama, Kutala Buzuja, sometimes a fool in the polo.